Mwanga tuzame mchangani kuna kushinda na kufeli oh inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji oh it's unbelievable never make it this far undeniable we see the promise left from above and it's so beautiful no they can't touch the fire.
Midnight train to Zion.